deadhousenambio.com.
Yeah, yeah. Yeah. Young Jabby. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. My lord. Oh, yeah. Yeah.
Ambu yani tanizeni. Navuteka kumbukeni. Mavuto yani lemera. Nakangi wani ya tule ne. Ambu yani tanizeni. Navuteka kumbukeni.
Kwa cha ifono kusipa fili fonse Tefo analiko opa izana li pali fonse Yala kuche echa picha nuko vila fili fonse Pali pe indo ya wala fi yanga ni sika kuse No repren tefo is killing me Low pretty so living me Can't survive for me Nilili manta uche jemba na mobili Kwa da sisi fabacha loku lubo we analilenga Dile kwa so soba li balile kwa na malenga ya Life ili pa risky Nukubuka inu gali li siki 7 days a body li week Head of quality ya we ya come quick ya Life ili pa risky Nukubuka inu gali li siki 7 days a body li week Head of quality ya we ya come quick ya
Ambu ya ni tanizeni Navuteka kumbukeni Mavuto ya ni lemera Nakangi wani ya tule ne Ambu ya ni talizeni Navuteka kumbukeni Mavuto ya ni lemera Nakangi wani ya tule ne
Dinochi mama ni kibali siu kipi malaivo Sinu kumbuki la deni la beli kila pona baibo Ate kufika lena buye muli na nicholinga Nifuno chija mwais tangu nifambili vochenga Kusona mwanga vochenjela Pafeishile kuwa pepela Kulanga ina kwena na chokela No brand ina sena suchela Bisi yawe mwale kwila kwa nja lilipiti Lilipepisi mwuti mamu futo ya lipalipisi Life ili pa risky Nikumbuka inu gali lisiki 7 days a body li week Head of quality ya we ya come quick Life ili pa risky Nikumbuka inu gali lisiki 7 days a body li week Head of quality ya we ya come quick
Ambu ya ni tanizeni Navuteka kumbukeni Mavuto ya ni lemera Nakangi wani ya tule ne Ambu ya ni tanizeni Navuteka kumbukeni Mavuto ya ni lemera Nakangi wani ya tule ne
Love music at deadhousenambio.com.